Hari umugabo umwe wize amashuri
aranitse
yo kuzajya
n'abantu
imaze ntabagarure. Uwo mugabo
ni rupfu
wize amashuri
aranitse
yo kuzajya
n'abantu
imaze
ntabagarure. Udiporome yaraegamanye
naho
yaba ari umugabo ukundanye n'umugore we ntamurenze abandi
iyo
rumugezeho ni kwa heri urabeho.
Naho
yaba ari umugore ukundanye n'umugabo we ntamurenze abandi
iyo
rumugezeho ni kwa heri urabeho.
Yarugeze ku mugabo mugabo w'ibizigira ruramurebura
umujyana butsinsima kwaheri nazagaruke
watengamaraye ruramurebura
umujyana butsinsima kwaheri nazagaruke
sirewamarere ruramurebura
umujyana butsinsima kwaheri nazagaruke
abasore ijana ruramurebura
umujyana butsinsima kwaheri nazagaruke
umwana w'ikibo watabaza urutoke ruramurebura
umujyana butsinsima kwaheri nazagaruke.
Rugera ku mukene rukamujyana
bagera ku mukire nawe rukamujyana abagenda mu kirere ntibakoze ibirenge ku itaka
abo nabo
rubakumbanya nk'imbeba ihuye n'isuka.
Rubera ku mukene rukamujyana
bagera ku mukire nawe rukamujyana abagenda mu kirere ntibakoze ibirenge ku itaka
abo nabo
rubakumbanya nk'imbeba ihuye n'isuka.
Rugera ku mugabo utabarirwa abagore
ukundanye n'umugore we
yego ni koko
ikigufa kikajegera
ayi ni ukuri.
Dore utugurungu twaturashe
dore utuboko ngo twaturashe
gera ku mugore utabarirwa abagabo
ukundanye n'umugabo we yego ni koko
ikigufa kikajegera
ayi ni ukuri.
Dore utugurungu twaturashe
dore utuboko ngo twaturashe
nirugire imbabazi
barira marira onka y'abana bato
tega amatwi wumve kuri radiyo
uko muri konga abantu bapfa isazi barira marira onka yabana bato nawo ni muzema abantu mwese nawo ni muzabarushye mwese ababuza babo bariza marira musange Yesu
niwe
niwe wanesha jurupfu
niwe
niwe wanesha jurupfu. Yo, ni muzema